Kena eo kea tla, with Psalm 35 by Sister Bernadette. First the parts individually, the soprano.
Kena eo kea tla, ho pita tatoya hao morena.
Kena eo kea tla, ho pita tatoya hao morena.
Now the alto.